La 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 la. Please don't give up on me, baby. I won't give up on you, baby. I spent my whole life carrying all this weight. I know that you loved me and I made you wait. Please don't give up on me, baby. Usichoke, usikonde, usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe, sinikane. La 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 la. Usinichoke, don't give up. Usinitupe, tupe. Kana mimi niwe nawe siku zote. Sasote, usinitupe kana mimi. Usinichoke, usiniponde. Karibu naja, don't go. Karibu naja. Usichoke, usikonde. Usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe. Sinikane. La 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 la. Hata ukienda fikiria, hata ukienda kakijua, hata ukienda elezea. Hata ukienda fikiri, hata ukienda kaukijua, hata ukienda elezea.
Usichoke, usikonde, usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe, sinikane.
La 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 la.
Don't give up on me.